to hear my desperation for her. Mavazi ya medumba, niwe smart ni menunua. Nikitafuta mtumba, roho yangu imeumia. Anasema mwili working class, afadhali nisunge mali. Anataka yule working class, mwenye gari ya kifahari. Anasema mwili working class, afadhali nisunge mali. Anataka yule working class, mwenye gari ya kifahari.
Mwenye gari ya kifahari.